Daddy P, what's up?
Hey yo, ha, whoa. Twendo kwa waganga wenye rose zenye kutu wasopenda nikipanda wano keshe waki wanga. Ni drop down kwa ya blaze that says itanipo crown. Nasikia wataki miniwe you hawa mawaki nisishiki ata mia siku kuu. Nasema kweli mpinzani wangu utafeli ukileta kejeli na kulipua kafegi sheri. Fuck rappers, they tryna copy my style. Sugopi na smile, tadhani yote kaje kita. Wano mia row, pindyo kisikia mini na show. Mesa hau kanyumbani na ito baba so bishona. Wapo tayari watoe hongo, ili nibaniwe kwenye michongo ya hisayari. Na misijali bali, nitaendeleza mapinduzi na kikishe wapuzo na kambali.
Kitaani maisha bado tu
shida,
kijana kazini maisha bado tu
shida,
tunachofanya kina baki tu
shida,
baki tuko mtani tunangaikana
shida.
Ninajiweka far away, far away. Napiga dua Mungu na mwomba nyongeze, nyongeze. Oh na na na,
far away, far away.
Na uza sumu za panya, hii ni ngumu kufanya. Yeah, mtoto akilili ya wembe mpe kisu. Chanzo cha ngono zembe ni busu. Mfanya biashara na uza sembe mabusu. Msafala wa mamba hapa kenge atulusu. Napotoka kuna njaa mastaa usiku walali. Unashanganke shinda njaa wakati madi hali. Thamani ya pesa ba, sio ghetto na baby. Ishi kwa kujiandaa, kifo kipo today. I represent mwee town, Kihondo na nitanunda. Nimebebesho clown ya mistari kama punda. Underground mwenye dream kuwa na shishi na wema. Japo mwili sina ila ntawa kwichi kinoma. Wanasema ukiwa star cha pazi piti mbali. Bola mlevi wachangaa, mana bia bei kali. Babako babangu mimi, ndo baba wa taifa letu. Dadako dadangu mimi, usishangae kumkuta kwe.
Kitaani maisha bado tu
shida,
kijana kazini maisha bado tu
shida,
tunachofanya kina baki tu
shida,
baki tuko mtani tunangaikana
shida.
Ninajiweka far away, far away. Napiga dua Mungu na mwomba nyongeze, nyongeze. Oh na na na,
far away, far away.
Napiga dua Mungu na mwomba nyongeze, nyongeze. Hola, hola, la.
Maisha bado tu, kijana kazini maisha bado tu.
Rap boy,
tunachofanya kina baki tu. Baki tuko mtani tunangaika na
Katy P on the beat. Yo.